Nyambo mina yekoga umajangero ya holi ekwaya Kimana moro mokalo katumu bidu tija machamo Udiyambo mina yekoga umajangero ya holi ekwaya Kimana moro mokalo katumu bidu tija machamo Gima gima ber molo yoto avi bidu ngeo lorieko Ginda manasiko katimo nungo mina yudogo kwitna Gima gima ber molo yoto avi bidu ngeo lorieko Ginda manasiko katimo nungo mina yudogo kwitna Turu wakato some o ala nikechi gimi some mitimo Wakandirwa ni beli jagita tober mundi somo mokuongo Kato zome o ala nikeji gimi some mitimo Makati duwa ni bedi jagita toberi mundi some